Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Urukiko rw'ikirenga mu Rwanda mu cyumweru gishize rwemeje ko Yves Tuyishimire yemerewe kuzungura se wishwe muri genocide. Nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo Asante Job, ashinja kwikubira imitungo ya se Inosa Dusenge. Abavandimwe be barimo Asante nibemeraga ko umusore Tuyishime ari umwana wa nyakwigendera, kandi ko ntacyo akwiye kubona ku mitungo se yasize icungwa n'uwo Asante. Byabaye ngombwa ko urukiko rw'ikirenga rutegeka ko hakorwa ibizamini bya ADN kugira ngo babone ibimenyetso ndangasano. Ibizamini byaje kwemeza bidashidikanywaho ko Tuyishimire koko ari umuhungu wa nyakwigendera Inosa Dusenge. Tuyishimire avuga ko iki kibazo agisangiye n'abandi bana batari bake ubahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwara ibyabo. Yves Tuyishimire niwe mutumirwa wacu uyu munsi. Wiriwe neza Yves. Ego, mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina nasabaga ko utwihanganira gato hanyuma tukumvisha abakunzi b'ijwi rya Amerika inkuru y'umunyamakuru wacu yataye kuwa gatanu ubwo urukiko rw'ikirenga rwari rumaze gufata umwanzuro warwo. Ubwo unyihanganire gato.
Kwa gatanu nibwo urukiko rw'ikirenga rwakijije urubanza rw'umusore Tuyishimire Yves waregaga umuryango wa se kumwihakana. Urukiko rw'ikirenga rwategetse ko hakorwa ibizamini bya ADN hakamenyekana ukuri kw'ibivugwa. Umubiri wa Dusenge Inosa ariwe Yves yavugaga ko ari se umubyara wishwe mu gihe cya genocide warataburuwe kugira ngo hamenyekane isano afitanye na Yves Tuyishimire. Urukiko rwanzuye ko rwa Dusenge Inosa wishwe mu gihe cya genocide umuryango wasigaye ukaba waravugaga ko mwana utamuzi. Kuri Tuyishime watsinze urubanza yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nubwo byaragahinda kongera gutaburura umubyeyi we ariko yishimiye ko byibuze impaka zirangiye.
Bw'inyungu zabo bwite nazi ntabwo banyemeshye. Ngiye ku giti cyane, ntabwo nifuza ko akurwa ADN ku mubiri wa papa kumva kandi nk'agashinyaguro, ariko mu rwego rw'ubutabera byabaye ngombwa ko bikorwa. Nanjye numva ko bikabikorwe ubutabera bujya hagaragara. Twabonye serikali ya papa ku munsi wa kabiri laboratoire ifataho sample yo kujyana muri labo natwe tujyanayo. Nanjye nasanze mfitanye isano na papa nk'uko yari yabivuze n'umuntu uko ntabwo namwitiraga, aho kuko bwari amaso yanjye nane yagukuri nane yagari ko data atazima. Basanze muje na papa 99% hafi 100%. Uwamakanaga ariwe tante, nawe nasanze mfitanye isano nawe ubwo yari amakanaga akavuga ko ndi umwesikoro. Biranshimishije kuko mbonye ubwo butabera kubiba binababaje kubona ubona umubyara uko babanje gutabura.
Tuyishime yemeza ko iki kibazo gisangiye n'abandi bana batari bake ubahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwarira ibyabo. Ibuka ivuga ko hari aho usanga ibibazo nk'ibi nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa wayo yemeza ko bitari ku rugero rukabije. Bwana Ishakiye Naftali.
Hari abana barokotse ari batoya barererwa mu miryango rimwe na rimwe bamara gukura umwana yabaza umuryango uwamureze bafitanye n'isano umwana yabaza ati isambu yacu yagarukiraga hehe umwana agatangira kubwirwa amagambo navuga mukomeretsa bakamubwira ko nta sano bafitanye hamwe byagiye bigaragara ariko ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi bimwe bigakemuka abo babyeyi bareraga uwo mwana cyangwa n'undi ashakishije akamenya bagashobora guhuzwa bakaganirizwa abaturanyi b'ababyeyi b'uwo mwana batahaguruka ngo babishimangire babivuge babigaragarize ubuyobozi bikagorana.
Tuyishimire wemejwe n'urukiko ko ari umuhungu wa Gusenga Innocent avuga ko bitari bimworoheye kwerekana ko ari umwana wo muri uwo muryango kuko jenoside yabaye afite imyaka ibiri gusa. Nyina umubyara we yabwiye Radijwi rya Amerika ko kugeza ubu atiyumvisha uburyo umuryango w'umwana we wamwihakanye kandi umuryango mugari warashize.
Mu by'ukuri njye numvaga ari abantu bazishimira ko nawe ubwe yarokotse umwana kuko famiye yose bari bamaze kwimara byaje kugira ngo rero baratwikata batubwira ko basanze tubishye yewe umwana agiye yifuza kumenya aho papa we yashyinguwe baraduhisha baratubwira ko yatwawe n'ikamyo nk'abandi bantu bose yajugunywe ahantu batazi ntabwo byari byoroshye kujya muri izo manza nk'abantu mwari muziranye ukumva nta kibazo wari ufitanye nawe ariko noneho abavandimwe be murabisikoro wowe na mama wawe ngo ni imitungo ushaka kandi mu by'ukuri imitungo bari barayigabanyeyo ubwayo.
Iki kibazo nubwo kitaragaragara cyane mu nkiko ibuka ivuga ko hari ibisa nk'ibi bibazo igibona ndetse igasaba abantu bagiye bakira abana mu miryango kugira ubumuntu ntibabihakane. Ive Tuyishimire asaba abandi bana bafite ikibazo nk'iki ko bahaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo.
Ku bana baduhuje ikibazo icya mbere nuko numva ndashaka gusaba umuryango nyarwanda wose muri rusange bagira ubumuntu nyuma y'imyaka 25 sirabakwiye kuba hakiriho abantu bafite umutima w'ubunyamaswa bugeze aho uhakana umwana nyumva ko abana twaduje ibibazo nibahaguruke kandi nsaba n'imiryango y'abacikacumu izo seneje ibuka nibahaguruke kino kibazo kuko kirahari kiri mu miryango hagati.
Mu myaka ishize kandi leta yari ihagurukiye kugaruza imitungo y'abana b'imfubyi yari yigabijwe n'ababareraga cyangwa abaturanyi babo. Mu gihugu hose habarwaga imitungo y'abana b'imfubyi igera ku 200,000 yatwawe. Ibuka ivuga ko imitungo myinshi imaze kugaruzwa usibye ibibazo byayo bikiri mu nkiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru yadukoreye ku cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Ive Tuyishimire yemerewe kuzungura se wishwe muri genocide ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo Asante Job ashinja kwikubira imitungo ya se Innocent Dusenge. Ive Tuyishimire rero nk'uko narimbi babwiye mu kanya niwe mutumirwa wacu ikaze cyane mu kiganiro muri sana. Ego, mu magambo make cyane ku bantu badasobanukiwe n'iki kibazo cyawe wagerageza ukakivuga mu magambo make dore ko warumaze imyaka myinshi cyane mu nkiko uburana usaba ko wakwemererwa kugira umutungo cyane cyane mu mitungo yasizwe na so dore ko benshi mu bavandimwe bawe bari barakwihakanye. Tubwire mu magambo make cyane uko urwo rugendo warunyuzemo.
Murakoze cyane kunyakira. Ikibazo cyanjye ni imyaka 5 kiri mu nkiko. Cyari cyo nagiye mu rukiko nganutse kugira ngo nandikwe mu bitabo by'irangamimerere nandikwe kuri data nubwo nabaruye ho nk'umwana w'umucikacumu wabaga ufite icyemezo kimirwa nk'umwana amurescape. Aho byatangiye 2014 ubwo twari tumaze imyaka 20 twibuka jenoside yakorewe abatutsi 2014 njyewe rero nakuze nzi abavukanyi ba papa basigayeho umwe twita Sante Jobu undi witwa Anne Marie aherereye mu gihugu cy'Ububiligi Nyirabareba Jacqueline nakuze nzi ko aribo bavukana na data bafashaga rimwe na rimwe iyo nabaga nakize mu ishuri ayo wajyaga aza kunjira ku ishuri. Nyuma yaho muri 2014 naje gukenera kumenya amateka yanjye mbaza mama umbyara mumambwira ko data bamujugunye mbaza onkel ariwe Accent Job nitaga onkel icyo gihe ambira kuna atahazi.
Nive, icho jiwaru ufite imyaka ingahe?
Kuri ubu ngiye mfite imyaka 27.
Eh, bivuze ko icho jiwaru ufite imyaka 22.
Nibize, exactama. None, mwini na chuna kenda jiru kuteti chuna mesha tu, ubwo mama yari mu rugo ajya mu rugo arutse ari ku cyumweru byari mu munsi wo gusoza icyunamo bamaze kumva itangazo kuri radio itangaza vuba ngo umuryango wa kiri ibiti papa bamwitaga asikiri ibiti kubona amazina ni gusenga imasa uraza kumwimurira umura umubiri wawe wimurira ku gisozi wumva babikoze rwihisha ngo yari bizabingira imenya ko utarakisita nanjye nayo ndi mu bice bya nyabasa bazubaza ari kumberi amarano magana abamenyesha abwira ku bigenze kandi yatubiyemo kigabo ndabona abo kwa so batagushaka niyo bagezeho baguhisha umubiri mu gihe cy'imyaka 20 nawe numva nakaba numva n'abantu bashutse bwa kabiri nagerageje kuza kugira ngo mere z'icyubahiro data ubwo nahageraga rero hari imitungo ya data yari afite myinshi nyinshi barayigurishije bagega nabwirwa abatuye mu kiseko mutazane umwana ngo abashe kugira uruhare ku mitungo ya seko na abo bavukana sire no kwigurisha ariko sindigemo cyane kuko nabaga numva ko ngiyewe ubuzima bwanjye bwabwiremera kandi nkagira aho nakwigeza nashingiye ngewe muri uwo munsi wo ku 13 2014 ukwezi kwa kane naje nje aho bari barimo bari batubuye data nsanga ni mu rugo rwa papa aho papa yatuye i Remera none mu masaha yo kumusanga igikorwa cyo gutaburira no kujya gushingura ariko baranyamagana bafata umuntu waje n'imishyitsi ku buryo uyu witwa Santa Job ubwe nawe yaraje ubwo yandi kuri sekere ngiye gusezera mu bya papa kuko nibwo nari mubonye n'agahinda kenshi ayubu na mushiki we witwa Nimari baraza ati wowe uruwa hehe ko uno kudukereza amasaha y'akazi amasaha yo kujya muri bwiza yageze ndahindukiye ndabareba nawe ati se ubu muranyirengaje akanya ntabwo umunzi kandi ati ibyo ntabwo tubizi atubugiye numva byari gikomeye kindi kiyongereho ubwo njye nayo nje numva nishimiye ko mbonye umubiri wa papa mu bana wundi habaho kutumvikana ariko mu cyubahiro mama umbyara asaba ngo ati nije unyibaje nk'umwana ufite disipline reka tujye gushwana hejuru ya sirikeye reka twishimire ko na data tubonye aho agiye gushyingurwa ubwo njye twakomeje imihango ku gisozi baramushingura ndaho ngaho ntabwo nahawe uburenganzira n'umwana we wasigaye wenyine ahubwo kuko bari barabikoze rwihisha abari bategura ni umuhango wose nyuma yaho rero iyo naje kugana urwego rwa senerije mbabyizeho icyo cyanjye ndababwira ati njyewe abo kwa data ntabwo barimo kunyemera bageze kunyuma umubiri wa papa bageze kuwumisha imyaka 20 baravuga ko abantu bavukana papa njyewe mu bamuzi nabo nimbaga nshaka guhura nabo mu biganiro tutiwe tujya mu manza neje irabegera irabavugisha kibonye kugendera honorable chandabye arabegera sibakunze yewe icyo mu bantu bavuka inyanza aho papa avuka tukavuka inyanza nabo sibabashe kunegera mu bantu cyiza noneho sineje ngiye inama yambwira ati jya mu rukiko ntutange ikirego niho gutangira imanza zose muri 2014 nanjya mu rukiko rw'ibanze ngatsinda nanduka ku mubyeyi wanjye nyuma yaho menyesha avukanye na papa z'urukiko arayitambamira aravuga ko batamenyesha uyu mubanza icyo niki baratambamira igitatira nabwo baraza aratsindwa nyuma yaho bajya muri pejeyi mu rukiko rwisumbuye nabwo turamubona yewe bamaze nara ariko wari uri imbere cyane yari uwitwa Santa Job ariko aherekejwe n'abashiki be nk'uko nari mbazi nari nsengo mbazi ngo rero mu rubanza yaje gusubira muri pejeyi urubanza yaje kuri tegeko baje guhindukira ahubwo bafata rwa rubanza barugira penali barugira imana byaha bavuga ko yije ibimenyetso bashingiraho ari impimbano iki n'iki babiganisha mu bugenzacyaha ubugenzacyaha ngenda babwira ati ndisobanura ku buryo nageze aho nkurikiranwa n'inzego z'umutekano basobanura detaye zose ndavuga ati ibyemezo mfite icyemezo cyasaje mbe nta kintu mfite cy'impimbano urwego rw'ubugenzacyaha rukora iperereza rujya muri sharije sharije yabyemeye ati n'umwana w'umuswe kwacu tumuhiye imyaka 6 yose mu universite nitwe tumurihira ariko umva byari mu buryo bwo kuyobya ubutabera urubanza rwe rwa penali bageze barushingura babushinguye babonye ko n'ahandi bagomeye bahita bagana ku muvunyi urwego rw'umuvunyi bagiye ku rwego rw'umuvunyi nabwo nabwo umuvungu yemeza yuko harimo akarengane bo bashinge yuko na hadi ni yakozwe mu manza zose zabanjije umuvunyi yandikira kuri supreme isa yuko urubanza rwasubishwamo mu nyuma ubwo twajyaga muri kuri supreme rero turaburana ndi kumwe n'abunganizi banjye njyewe noneho ko umwunganizi umunyamategeko wabo baburaniraga yavugaga yuko akeneye ko afatwa yadeni akaba aricyo kimenyetso cya nyuma kigaragaza ukuri yendasaba urukiko yuko nubwo ari mu rwego rwo kunshinyagurira kongera gutabura umubiri wa data byaba ari agahinda bongeye kunera ariko mu rwego rw'ubushishozi bwabo nibabona ko bikwiriye bizabeho gusa njyewe ndasaba yuko adn yakuba ku mubiri wanjye na papa kuko abangaba banyihakana sinazi n'isano yabo uretse kuba narakuze nk'umwana mutoya bakangira kuba abantu bavukana naso urukiko rero rwarabyemeje rwariye rufata umwanzuro rwemeza yuko adn ikorwa kuba adn eshatu adn ikorwa ari iyanjye na papa abitwa ko abavandimwe ba papa n'umubiri wa papa nanjye nabo kandi ku rwego rwa snrg inrg ifasha ubutabera kugira ngo butangwe bandikira urwego rushinzwe urwego rwa gisitazi registrasi bayisaba ko hakorwaho adn byari byoroshye rero kuko kumenya umubiri wa papa bumva ko n'ibyuma bibisobanuriye kumushingura nari mpagaze aho ngaho nk'umuntu n'undi wese batabaje ubwo rero mu kugerayo ntibinasabwe ko bagomba kugaragaza ya imuziki ishingiro ko nabo bayifite barayizana hajyamo n'urwego rwa laboratwari rwa forensic abashinzwe uturemangingo banapima ibimenyetso umunsi wa mbere twabashije kubona sheke ya papa umunsi wa kabiri nibwo twabonye imva tubonamo umusaraba wa data yanashimisha numva ko ku mutima nyuma naruhutse kuba mbashije umusaraba wa papa kuko bari barawumiye bigeze bamuza amahirwe yo gushyingura ubwo rero mu gushakisha nubwo byari bigoranye urwibutso rwadufasha mu rwego rw'ubutabera rwari ruhari uhagarariwe n'uwo wari ushoboye muri kuri supreme tubona serikeye twese turemeranyaho ariko njyewe ntabwo nabemeranyaga kuko ntabwo nari kwihamya ijana ku ijana kuko atari nanjye wari wanashyinguye ariko bo barayemeje bavuga ko ari iyi nanjye ndavuga ati kuva bayemeje mufate iyo sambu byari igikorwa kiremereye kongera kubona umubiri wa papa utari gushyingura ariko byabyakira kuko ni ibikomeye niba ukwiye kurwana byo bafataho sampo bajya gupima babanje gupima baje kumenyesha urukiko natwe tumenyesha ibisubizo usanga njyewe na data duhuje mirongo icyenda n'icyenda nk'uko mwabyumvise mu nkuru ya mbere hafi ijana ku ijana basanga uwitwaga Kisante Job wakomeje kujya imbere mu nkiko ari kumwe n'abashyitsi be basanga njyewe ni ahantu isano ku buryo ikigero cyo kuba bafite n'isano nawe kigaragara mirongo icyenda na karindwi n'ibindi bice birengaho ko ntabwo mbyibuka neza basanga uwitwa Niyabarera Jacqueline bifitanye isano ubwo ni mutante ubwo ni mama wacu basanga bafitanye isano nawe ringana na mirongo icyenda n'icyenda uwo ni umuntu uhagaraga akavuga ati uyu mwana ni umusukuru undi wa gatatu usigara witwa Anne Marie utuye mu Bubiligi we ntabwo babashije kumfata kuko yari ari hanze y'igihugu bari bategetse ko bafata abo babiri ubwo dusubira mu rukiko tugeraho impaka abunganizi baburaniraga urukote adivesari yanjye nyine abo ngabo tuburana batangira guhakana ibimenyetso batangira guhakana ibipimo byakozwe n'abahanga kandi cyari ikigo cyizewe cyashyizweho n'igihugu ariko njyewe mbwira urukiko yuko mu bushishozi bwabo aribo bazashingira bashingira ku bimenyetso kuko ni nabo banasabye adeni sinzi ukuntu bayisabye akaba banayihakana ubwo rero nk'uko mwabyumvise rwafashe umwanya rwasoma rubasha gutsinda ku by'imitungo rero kuko ari imitungo ya data yari isigaye iyo nzu yari isigaye nababwiye iyo nzu yari isigaye bishobora kugurisha ariko bari baranze kuyigurisha nayo kuko yari ishinguyemo umubiri wa papa urumva ni kubw'amahirwe y'imana kubona byinshi kuri radiyo kubona bisa imenya amakuru nagiramo kujya njya mu rwego rw'ubutaka hano mu rwanda abandikira bafasha abamera kubiduruka kugira ngo batabigeraho uruhare no kubigurisha ngo numva yuko kuva urukiko rwaratonje yuko nta kindi kihakanye ko undi mwana gusenga misa nk'uko nari nabivuze n'uko nari nabibonye kuva kera numva ko mu myanzuro y'urukiko bagezemo ko mfite uburenganzira ku mutungo wa data akaba ariyo mpamvu ariyo mwanzo yabikije
kandi icyo twakwibutsa nuko icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ni nacyo cyanyuma mu bijyanye no gutabera mu gihugu cy'u Rwanda
niko biri kuko nari n'urukiko rw'ikirenga
hanyuma utangira wavuze ko nyuma gato ya mutarajya muri izi manza mbere ya 2014 hari ukuntu bagufashaga bavuze ko Ayubu yajyaga nagira ibyo agufasha mu mashuri icyo gihe se bagufataga nkana
urumva nyuma ya jenoside hari umutangabuhamya nanashimira cyane kuko ari mu bantu bamagazeho cyane ariko kuko hari abandi bari bazi ukuri bakanga kwita kujya ahagaze ngo bayivuge wabizi umuntu w'icyo gihe kubona abantu b'inyangamugayo n'igace uwitwa Nyiribambe niwe mutangabuhamya nari mfite uri umuturanyi wari uzi imibereho yanjye uzi no kwa papa bose nyuma jenoside rero yazanye uwo witwa Ayubu muri 1996 aramuzana aramunyereka avuga ati kuko njye nakuye kwa nyogokuru muri ku kicukiro cy'i Nyamirambo aramunyereka avuga ati uyu niwe mwana waciye gito asigaye ubu nyine nanjye aho ngaho turamenyana akiri n'umusore njya kumusura nyine umusore nawe nke baba nakize ku ishuri akaza kundi mu bihembo nize guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatatu primeri nagira n'amaguru ari we wantwaraga icyo kintu avuga ngo yigeze kumfashaho ariko twari bibaye tunavuga no kuri telefoni n'umuhungu uko rero yabonaga ko nashigukiye imitungo kuko inyinshi bayigurishaga mu cyo gihe kuko yabonaga nta kintu bimbwiye arakomeza kumvugisha mu buryo buri normal mu kiri ariko aho noneho byabusinze navuga ngo niko byagiye hanze n'igihe bajyaga kwimira umubiri wa papa kandi babimisha ubwo nazaga rero mu gice cyose kijya hanze ariko uwitwa Anne Marie uwo witwa wo mu Bubiligi mbere niwe waherezaga mama kuko yavugaga na baravuganaga nabo bavugana nawe n'abantu bakuru n'umubyeyi n'umwana bere bitambwe uwo nyirabarera nawe mubonye ejo bundi kubera imanza nawe namwumvaga ariko namuzi namubonye aza kundi gasi umuntu aratwite
imitungo yasizwe na so bagurishije ndetse cyangwa se indi kiriho yose wari uyizi
byinshi ntabwo nari nyinshi nyinshi nagiye mbona amakuru ni na jenoside abantu bambambwira amakuru ya pisora shitana kuko nabyuka niga mu wa 2010 niga mu kigo cya SS Kagugu ubwo naraje kunsura nk'umunyeshuri dutwaye duhaye hari kimwe kuva cyacu sinibuka neza gusa mama yaje kunsura ngo ati rero abantu bampamagaye bakeneye uko wajya kwa presa mu mitungo yose kuko bene se barimo kwigurisha ariko
Ive telefone ntabwo turimo kukumva neza sinzi niba hari ukuntu uhinduye aho wavugiraga
ubu turakumva narimo kuvuga ngo imitungo myinshi nagiye nimenya ku makuru y'abantu bazi bazi mu papa aho yafite imitungo yose ariko yose siko nagiye kuyaparisamo cyangwa kuyigaragamo mu gihe n'uruhare kuko ngiye kigina yishishikajwe no kwiga no kwitunga no kwibeshaho ariko aho byananiza agahinda ni igihe numvaga umuntu amisha umubiri wa data imyaka 2022 agambiriye no kugurisha imitungo yose kwa data ngo hazime niho navuga ati n'umugabo cyangwa n'umusore ikangwa n'ishema rya papa ntazime nangire noneho mburane uburenganzira bwanjye nagiye n'uburenganzira
mu kanya ndakira abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo benshi bafite ibyo bakubaza ariko kuvuga ko usaba abana bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo iki kibazo ni ikibazo usangiye n'abandi bana benshi
impamvu navuze kuriya nyuma y'uko itangazamakuru wakurikiye ukajya hanze nakiriye amamesaje menshi nakiriye komantere nyinshi ku mawebusayiti bambwiye ati duteye ikigabo ati natwe duteye guhaguruka tuganira uburenganzira kandi hari n'abandi b'inshuti tuganira byubitije kandi ati njyewe iwacu sibanyemera kuri izi ngingo n'izindi ko sinshaka kwitesha niba kumva afite iki kintu cyo kudahagarara ngo ashikame ariyo mpamvu navuga ati uwundi wese ufite icyo gihuje n'ibyanjye nimba yuko yakwiye guharanira uburenganzira bwe nakwiye guharanira icyo umubyeyi we yamusuye ko umubyeyi we yavutse kugira ngo abeho nubwo nabashishikarije kugira ngo bumve ko bakwiye gutungwa n'ibyabyeyi babo nabo bakwiye kwishakira ibyabo ariko nanone brandi uwo murage w'ababyeyi bacu
urakoze cyane Yves tuyishimire kuri telefone dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika benshi bifuza kugira ibyo bakubaza nabo Abraham urahari
ndahari
uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Rundo mu ntara y'Amajyaruguru Shyorongi o Irutonde
ikibazo cya
kibazo ndi kubaza uwo musore ibizamini bya ADN bikimara gusohoka bikagaragaza ukuri kwe neza birumvikana byaramushimishije ese yu azatangiza ryari urugamba rwo gutanga abandi ba rwo gutanga inama ku bandi bana bameze nkawe bafite igihirahiro nk'ikiranyizemo cyane ko yavuze ko bahari
urakoze Abraham icyo kibazo nizere ko ucyumvishije neza Yves reka dufate na Theogene wirwe Theogene uranyuva uri hehe
ndi Kigali muri Kicukiro
ikibazo cyawe
njyewe ntabwo ari ikibazo mfite ahubwo ndashaka kubwira Yves ngo nakomeye muri iki gihe abantu benshi bataye ubumuntu nk'inyangamugayo umuntu yifata akihakana umuntu wo mu muryango we ugasanga amufashe nka Rwanda kandi ari amaraso ye byaranduye kumvaga umwana wamwihetuka uramwihakana uvuga ko nta kantu umufitanye ni ibintu bisanga bigahita kandi by'ubunyangamugayo bukeya abantu agakwiye kuba bafite nararebye nsanga ni ibintu bikamaganirwa kure kandi nkabwira Yves ngo nakomere agere ku ruhande kuko yarwanya urugamba bituma n'abandi bari hakuruhanye nabo basha gutinyuka nzi ko nyuma ye hazavuka abandi nabo bavuga bati dufite ikibazo cyawe kandi ndashima ubutabera bw'u Rwanda ko burenganura abarengana ubwo ni ukuvuga ko Yves ndamushimira cyane kandi ngashimira na Leta y'u Rwanda yamuhaye ubutabera
Yves ku kibazo cya Abraham niba hari gahunda ufite zo kugerageza gutangiza gahunda yo gukangurira abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo kugira ngo nabo bahaguruke baharanire uburenganzira bwa
kuri ku cyo cya Abraham kuri ngiye guko sanswe muri mwuga wa sinema ngira ndanandika kuri ngiye numva mfite gahunda yo kwandika igitabo ku buzima bwanjye kuri mu rugendo rwose kuko nzi n'umuntu abantu rero twaduje duhuje ikibazo numva ko nta kindi nasaba ko bakwigira inzego z'abacitse cumi bakabakora ubuvugizi nawe ubwabo bakiyagukira ku giti cyanjye uretse kuba nazandika ibitabo wenda kugira ngo mbatere imbaraga mbashishikarize guharanira uburenganzira bwabo no guharanira ishimwe n'ukuri bavugaho kugira ngo umuryango nawo ukomeze ube uri shiye cyangwa uwe utewe ishema no kuba hari uwarokotse wabavutseho umva ko njyewe ntayindi nashimi baza afite izindi uretse kuzabyandika nabamotiva ariko nabo bakagira inzego za leta kuko ziradufasha kimwe n'iza CNRG ayoje umva ko babavuganye bakabakorera ubuvugizi
Yves gukurikirana imanza nk'izi kujya mu nkiko imyaka irenga itanu gukoresha ibizamini bya ADN ni ibintu bisaba uburyo kandi abana benshi bahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo si gace baba bafite ubushobozi bwo gushakisha uburyo bwatuma bajya muri izo manza wowe wabigenje ute inama wagira abafite ibibazo nk'ibyo ariko badafite uburyo n'izi
zivuga nibyo edi ibintu birahenze ku bushobozi none byakwikwita ku mwana w'imfubyi udafite hirya na ruguru nagize amahirwe yo nsigana mama mama we wambaye hafi n'inshuti zanjye za hafi na hafi ariko nanone nanjye ubwanjye kuko nari nabanje gushaka ubuzima nk'uko yavuze ko ubundi nari nakoranye umwuka wo kwishakira ubuzima bibeshaho birahenze ariko nagiye mbona ubushobozi buturutse mu bantu batandukanye mu ishyaka rya mama abavukana na mama inshuti zanjye ziri hafi na nicyaje cyishoboze ko nabwo n'isano niko n'ifite wenda nakazi cyasatutsinga imyaka yose nakoreye kuko nta kintu nakoreye ibyo nakoraga byose nabishaga mu Rwanda ngo barwana ari ngo ko ari inzego za leta zishobora ngo ko batuye mu kandi bacyo ari cyakoreka
hanyuma ndimo gukora ubushakashatsi kuri iyi dosiye yawe hari inkuru zitandukanye nagiye nsoma hari nyinshi zirimo izigaragaza gusa nk'aho bakwibasira hari abavugaga ko wakoreshaga ibyangombwa by'ibihimbano hari abavuga ko wahinduye amazina kenshi mu ikarita y'irangamuntu muri za batisimu ibintu nk'ibyo ibyo ariko ntago byaguciye intege
cyineje n'ibyo abantu byaruye urugamba rwo kugwana kugira ngo nucike n'ibyo n'ibyo no kuri rwanirira ibyo n'ibyo nakubwiye ko bagiye bagahindura bakajyana mu mushinjacyaha bagamije ko yije yafunga cyangwa urubanza rwapfundikirwa adakuri kutageze hafi n'ibyo cyangwa n'ibyo n'abasirikare kandi itorero ubuyobozi bukuru aso bwa baso akibedwa bwa kwemeza ko ngira basijwe ngo aho idatu ambatije wabambatishije igihe nje gito nimba nabisharije n'asana n'inje gito cyangwa cyinacyo niha n'ubwo ubwo bwo guhaje rwanishuri waje narwegera arwegera nabo rubagaragariza uko kutandanga muntu niko kandi onabyita ni tekinike za defense bashaka gukora wale umuntu yatayiranga muntu hari umubare wa index number uhinduka izo ranga muntu uko natayiranga muntu ko index yahindutse nabyishe yuko ije yahinduye iranga muntu amazina ibyo wasomye cyangwa ubushakashatsi baba babonyeho ku byerekeye n'amazina ngo tuyishime tuyishimire n'ibintu niko kwibutsa kumwandikira mu Kinyarwanda ubwo ngiye ubuze nakuze urumva nyuma ya jenoside nakuriye kwa nyogokuru nyogokuru akambwira ati ngo twe tuyishimire noneho mama ati yewe tuyishimire habaho bivuze kuze ko nyuma yaho nasanze gukura ngiye gufatira nka gusuhuza fata izina ryanjye riri kuri kati ya batm ku ikati ya batisimu nabatijwe kuko niyo yagaragazaga umwirondoro byose ni ingaruka z'amateka kuko nanjye iyo nza kuba ngiye amahirwe data ko bakiriho nimba kwizeye rero zitari kubaho tujyare rero z'icyaha zarereri z'inzego zagiye zinyura ko nazo nta hantu bari bashobora gushingira ubwo nabikosozaga rero bo barahindukiwe bajya inyuma bamwe bati ni kumbona ariko nshimiye ubutabera yuko bamaye ubutabera bw'u Rwanda bwakoze ibyo bukwiriyeeza kandi n'ukuri kujya
urakoze Yves tuyishime reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika duhere kuri Wilson wirwe neza uri hehe
igihugu cy'Ubuhinde
cy'Ubuhinde cy'Uburundi
Ubuhinde
mu wuhe mujyi
Gujarat
kibazo cyawe
ahanini nta kibazo ufite ahubwo ni ukumubwira nashaka kubwira uwo mutumirwa akomeze yihangane kuko ndumva ko yaciye mu buzima bugoye ngira nicyo shikirije cyane cyane kuri iki kibazo cy'uko kenshi imiryango usanga yihakana amaraso yabo ugasanga bihakana abana kandi iyo ugiye kuraba hari n'igihe baba by'ukuri babizi yuko abo bana ari ab'iyo miryango ariko navuga ko ari ibinyamaswa bwamaze kuba mu bantu ugasanga umuryango urihakanye umuntu ukihakana umwana bakemera bakamureka akaja kubaho nabi akaba mu buzima bubabaje mu buzima bugoye kandi by'ukuri bazikara umwana wabo rero icyo kibazo cyashikiye Yves n'abandi benshi kirabashikira rero niko yagize amahirwe agatunganyirizwa bakabona n'uburyo bwo gukora ayo ma exame y'ama ADN hariho benshi usanga ubwo buryo bwo gukoresha ama ADN cyangwa gushika ku rugero rwaho babatumiza ADN bidashoboka ahanini yena ashaka gutera akamu cyane cyane abarundi n'abanyarwanda ndabasaba ko twogaruka ku mico yacu ya kera ya aho umuntu mu kirundi baravuga ngo umwana si umwe kandi umwana ni uw'igihugu kera abantu barakundana ugasanga umwana n'umuryango bamufata nk'itunga ariko iki gihe ibintu byarahindutse ahubwo umwana yatari uwawe usanga bamufata nk'umuzigo bamufata nk'ikibazo nashaka no kurisabe abantu bagarukane muri uyu mutima w'ubumuntu umutima w'ugukundana kuko urumva ko ari ikibazo kibabaje kigira icyo gisize ibikomere gisiga mu mitima yabo baba byabaye ko naho yive mwumva ariko aravuga uko ndibaza ko hari ibintu byinshi byononekaye yaba mu buzima bwiwe mu myitwarire yiwe no mu kwiyumvira kwiwe kubera ko icyo kibazo urumva ko aba ari ikibazo kigira ingaruka mbi gisiga
Wilson ndagushimiye cyane reka Eve agira icyo avuga kuri ibyo rusorejeho ko ibibazo nk'ibyo hari ibikomere byinshi bisiga ku mwana nka Eve Eve hari icyo uvuga
cyo navugaho nk'uko Wilson yabivuze icyo ankunze kwangiza mu mitekerereze no kumva kwemera ugukunda kwemera ko hari umuntu wagukunda kwemera ko niba wiha umuntu w'amaraso akwihakana hagiye se noneho undi wo kwinjira we yanyihakanirwa nabo tubumva ni mu buryo bw'imitekerereze kumva hari aho abantu bakwihakanye ukagira icibwe muri sosiyete ariko nyine nibihagazemo kigabo niko nazi tukagira n'izo mbaraga umuntu agerageza kunyagoroka mu buzima usanga n'abandi bose ariko mbena nawe yuko icyo kibazo nubwo kiba gihari hari ukundi kuntu kikwangiza n'icyo gikomere cyo kubona ufungura imbwa ya papa wawe bwa kangahe wagize kumubura undi akifuza yuko ifungurwa kugira ngo agambire wenda bafite umutima w'undi muntu nubwo njyewe ndanabivuga kenshi n'ejo bundi nagiye kubisobanura mu itangazamakuru nagiye mu rukiko icyo ngambire atari ibintu nagiye mu rukiko ngambire kubona izanshikiraso yanjye n'indondoro wanjye kubona kwandika ku mubyeyi uko njya kuba ari ibintu ushaka ni kuba nabirwanirire kuva nyuma ya jenoside ariko nako njye nari nzi ko abantu bafite ubumuntu ibintu na data yabishije ariko abantu ubwo bumuntu barabutashye banyuka undi mutima kiri maso banyuka nicyo kimwe munana na wese nuko hari ubuzima buzima bwawe bwaba iby'imitekerereze bwaba muri sosiyete ugashobora kwizera umuntu cyangwa kwizera ikinyamuntu biragoranye ako hamwe n'imana umuntu abishobora
urakoze cyane reka dufate na Ntezimana wiriwe neza
ndirwe mwiriwe neza muraho
nawe uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge
ikibazo cyawe
murakoze cyane ndamanga usohoze n'umutumirwa kandi noneho ntabwo ari ikibazo cyane cyane ngiye nari mfite gusa murakoze nari mvuze nti birababaje kubona mu Rwanda dufite abantu bameze nk'abo kuko niba umuntu yaragize ikibazo agahura n'ikibazo muri jenoside agatakaza umubyeyi we uwamusigaye ntabwo yari akagombye gukora igikorwa nk'icyo cya kinyamaswa ni ibintu urembye niwe ntangiriro hari benshi buriya nabo baho bagize ikibazo nk'icyo yagize hari ababuze uko bajya kuburana bikarangira imitungo yabo inyazwe burundu icyo rero iyo niyo ntangiriro kugira ngo n'abandi noneho babone ubutabera niba hari abandi bagiye banyambwa imitungo nk'uko nguko y'ababyeyi babo nabo njyewe nasabaga yuko rwose bagakwiye gukurikiranwa kuko ni ibintu bibabaje cyane gusa njye ndashimira n'ubutabera bw'u Rwanda bwakoze akazi katoroshye aho umuntu bajya gupima na kiriya cyuma cyaje cya ADN buriya nabyo ni amahirwe twagize muri iki gihugu biriya nibyo bizajya bikemura ibibazo nyine by'abantu bihakana abantu babo kandi bafitanye isano gusa icyo namubaza ese ni iyihe nama yagira bagenzi be wenda bashobora kuba bafite ibibazo ariko babuze aho babihera babigeza ku nzego zibishinzwe ese ni iki iyo yabona cyakorwa kugira ngo wenda ibyo nabyo wenda niba hari aho byadindiriye batigeze babikurikirana nk'uko nguko bibashe kuba byakurikiranwa
urakoze cyane Eve
ndakumva
gerageza umusubize icya mbere ndibaza ko wari wagerageje kugisubiza ariko hari iyindi ngingo yarazanyemo ivuga ati nk'abatangije ibyo bibazo ariko cyangwa se gushaka gukurikirana ukuri ariko bikagira aho bidindira inama wabagira niyi
inama ndinsha umudana atanga ushaka kwigira abo bihakana abana niba tubabarire ndene 5 na amasasu n'abavandimwe n'abaturanyi n'inshuti bagira ubumuntu kuko kongera gusubira mu rwibutso nta muntu nifuza ngo asubire mu rwibutso ajye gutora umubyeyi we hejuru y'umuntu agivuze ubumuntu n'icyo ngicyo aba ari ugushinyagura aba ari ugukongera nabyita no kutaha agaciro uwo mubiri aho ashingiye ngiyo inama ya mbere amaraso yabo abana babo abo bavukana bagira ubumuntu cya kabiri inama natanga ni kuri abo ngabo n'abamuje nabo ikibazo simbazi ariko niba banahari icyo nababwira nibahuke gitwari batwaze nibabegere inzego z'abacikacumuzihari zisanga zidufasha sinoje nuko babivuze ayemji irahari ibukirahari jiyaje irahari numva nabo babafasha kubakorerwa ubuvugizi nubwo bihenze nubwo bivunanye ariko icya mbere ni ukugira izo mbaraga z'umubiri no kubyakira ariko icya mbere nambe kiruta ibindi byose abo badusigaranye abo badufite mu maboko baturera abo tuvukana abo tuvuga ku musozi umwe ntibagire umuntu kuko ibintu ibi ntabwo cyo cya mbere ibintu n'ababyeyi bacu babisize ntibagire umuntu tujyane urukundo dutwazanye nimba cyo kintu kiruta ikintu cyose
hanyuma rive ku bijyanye no gutanga amakuru wavuze ko ujya kumenya abavandimwe bawe bwa mbere hari umuntu waruturanye n'umuryango waso cyangwa se waruturanye n'ababyeyi bawe wagiye kubwira data wanyu ko hari umwana ushobora kuba wararokotse icyo gihe uwo muntu ndibaza ko ari we wafunguye iyi nzira wanyuzemo kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu ariko hari ikibazo nanone gihari gikomeye cyane cy'abantu bazi amakuru ariko ntibagire ubwo butwari bwo kuyatanga
ikintu mvuga nicyo abantu n'urugero rwanjye yabaka yanjye imvukire yanjye abazi data ni benshi ariko siko nababonye bose banyegera ngo bahamye ukuri hari nk'aho nabaga nkeneye umuntu mu rukiko n'umutangabuhamya ariko nabamuzi nkabanzi ngo mu ishuti ya papa abanzi ngo uyu ni umuntu uzi amateka yanjye ariko namwegera akeka ariko wa mwana we sinjyane mu nkiko ati ibyo sinaryamo ubwo akanyamaganira kure ku buryo mbonaho navuga gushimira abatanga bamwe banjye yaba uwo nguwo wabaye intwari nabyita umurwanashyaka kuko we yaharaniye yuko iyo ari byo yarusigaye kuri data nageraho nazima kandi ndiho ariko kubera ubumuntu buke ntibabashe kubyumva nabwira abantu baba bazi ukuri mu kintu runaka igihe cyose ukuri nagiye kutazatsinda numva ko noneho bikurikiye no ku mateka yacu numva ko bajya bafasha abo bana basigaye bonyine imiryango basigaye yonyine ikeneye amakuru n'urugero njye nigeze gukenera kumenya inshuti za papa kandi nabyo nzibona mu mujyi wa Kigali tugahura mu maresitora ukuntu ziramvuga nanjye nazireba ariko nakwigira ngo nzicare nabo bambwire ibyiza bya papa bambwire ubuzima bwe ubumenye nimva uburyo yishwe nimva uburyo yabayeho sibabashe kunyumva kandi abo ngabo ntibambizi ko aribo bantu bashobora no kunandira ubuhamya muri ibyo rubanza ariko sinzi babona ibyo mvuga ngo rero abantu nibagira ubutwari kandi bagire n'umuntu bagire urukundo ni nako kuri igihe ko twatsinda
hanyuma se Yves ubona ko urugero iki kibazo cyawe gitimutse nyuma y'imyaka 25 jenoside ibaye hari abana benshi bari bato nkawe igihe jenoside yabaga ndetse bamwe bashobora kuba bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo ariko uko imyaka igenda niko n'ibyo bimenyetso bigenda cyangwa se abatangabuhamya bagenda bazimangatanya icyo gihe ubona abana batarakemurirwa ibibazo byabo bitazabagora cyane cyane kubona abantu bemeza ibyo bavuga
cyo uko imyaka igenda n'abantu barasaza n'abantu bagenda kandi basigaye bakeya ni ikintu kigoranye ku buryo kiri kompike no kubyumva nawe kubyumva kiri kompike kubona uko imyaka izagenda iza uzaba ubashe kugira imbaraga n'izina agize ashobora kuzagira ugasanga ku musozi avukaho cyangwa abaturanyi nanumi muzi nanumi muami zukuri kusanga ndaba sigaye zabandi bamufitiye ibintu zabandi bamuhakana nicyo kicihari mbona ko inzego zikireba zagiyagurukira cyangwa zakora mobilizasiyo bindi bikorwa nubwo ari ingaruka zose zaje zidakumva ko hari ibibazo byakwiye kuba birangira ku myaka 25 tugatangira indi myaka turi mu bundi buzima.
Reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Jean Longwiriwe, uri hehe?
Ndarabita ku mukuru.
Ikibazo cyane.
Ikibazo cyane, wenda nabanza ntamushimira.
Narakumva.
Kuko yarwanya urugamba kandi yaharanira uburenganzira bwe kugira ngo abashe kugera kuri ibyo byose. Ariko nk'ikibazo nka tubiri namwibarije. Ese ubushobozi bwo kujya mu nkiko yaba yarabukuye hehe? Yaba ari umuntu wamufashije? Ese ubutabera ngo yababona bwaba bwaramubaniye gute? Kandi kababe namwibariza. Ese imiryango yamwihakanye ubu babanye bate bameranye gute? Nizi ya communication bafitanye? Ese mu gihe kizaza bwo bazabameranye gute? Yaba yarababariye cyangwa se yaba yariyakiye? Murakoze, ibibazo byanjye byari by'uteka bityo.
Urakoze cyane. Reka dufate na Joseph. Joseph wiriwe?
Mwiriwe Birwema.
N'amahoro.
Amahoro.
Ikibazo cyawe?
Banza ndamukije umutumire.
Arakumva Yves?
Rwose umumbwire uti arakwihanganishije uti komera muri urwo rugendo wagize.
Hari ikibazo?
Namubwira nti ndazakumubaza, ariko mbanze kumubwira rwose ko ufatiye ko abantu b'iki gihe ku bukunzi bw'ibintu byabateje ubuhemu. Ese ni iki abwira abo bantu barinze bamwihakana kugeza iyo yose ajya mu nkiko? Ese yiteguye ko yazabegera bakamusaba imbabazi cyangwa se azabireka gutyo gusa? Murakoze akabazo kanjye karasa.
Urakoze cyane Joseph. Yves, icyo kibazo cya Joseph ndibaza ko gifitanye isano n'icya kabiri cya Jean Long.
Yes. Kamere kuri izi ngizi cyane ba ku mibanire yanjye naho kuba ndiye nkunda kugumana pesona cyanjye, ngiye kuvuga ngo ndabakiriye akakanya naba ngiye kuba injyanye cyangwa ipokrite, wenda ofiyani zizafata wenda zizatubwa nawe umutima wanjye, ariko ngiye ku mutima wanjye numva mbasabira, numva mbasaba imbabazi ku Mana kuko ndi umwemeramana, ndi umukristu. Ikindi kandi nanubwo ntabwo nabashimiye umutima kuko iyo umuntu akwiye akaba amufitanye amaraso, afite abana, akangaje famiye mu rubanza nk'uru, abo bana babyara banjye, urumva nabo usubiza ibyo yaba arimye n'usubiza ibyo yaba akubwiye. Nanone kandi unamugendera kure kuko ntabwo ari umuntu ukwifuriza ineza. Ku kibazo kindi cy'ubuvandimwe, ntabwo nibuka izina rye.
Jean Long.
Ndaje ku kintu cy'ubushobozi aho nabukuye. Urumva njye nari mfite sapoti, wenda yuko mfite akazi kizi nakoraga nakoraga mu mwuga wa sinema, ariko ntabwo ari wari unumve cyane. Nakoraga mu kigo, nakoraga mu bya arshize, ariho nabonaga uwo mushahara. Ariko nanone famiye mvukamo kuri mama bambaye hafi, nk'uko hejuru nagize amahirwe yo gusiga na mama mba hafi, na kuko nta wundi muryango nari mfite, numva afite uwo muryango cyane wakomeje kumuha urukundo cyane n'ubutabera. Nshimira ubutabera, ngomba gushimira ubutabera byose by'umwihariko urukiko rw'ikirenga ko rwagaragaje ukuri, rwamaye ubutabera kimaranye na kibonye. Sinigeze mbeshya ubutabera nubwo bo bagiye bagunganisha inzego za leta mu rwego rwo kubabeshya amakuru kandi baza ukuri, ku buryo no mu rubanza rwanjye niba mwarukurikiye hari aho nagiye nagiye mu nsiyo mu kuburana. Nasaba ubutabera ko ubundi bakwiye kubakurikirana, kuko niba umuntu ajya ukuri akageza aho yemera yuko tujya mu mva, umuntu yaba afite undi mugambi. Ariko ibyo ni iby'amategeko, sinabona undi mwanya wo kujya mu nkiko n'iki kuko utajya nabubonye.
kumbuza ubutabera n'agaragara n'ishimira cyane
ibyumvikana. Urakoze cyane. Mu nkuru twahitishije, mama wawe yumvikanye afite agahinda cyane ariko nanone asa nk'uruhutse, aho yagize ati byari bibabaje cyane kumva abantu bakwita umweskoro, bita umwana wawe umweskoro. Mama wawe akimara kumva imikirize y'urubanza yabyakiriye ate?
Yarishimye nuko njyewe wenda bwanjye no gutanga interview, nuko ishimo bwanjye kuko byari agahinda kuri jyewe, ariko hari n'ibyishimo kuko yatekerezaga ibyo naharaniye mbibonye bitakagombye guca muri zino nzira. Ariko mama ku giti cye yarishimye kuko urumva igisebo nagendanaga muri sosiyete, hari aho nagendaga ugasanga barangiye inzara, ubwo niwenda nino wenda ngo ngiye no kwibuka aho data avuka ugasanga aho inyanzara abandi bakanye inzara, ariko bazi ukuri nyuma yako mama nawe impamvu yavuze ngo aruhutse nuko n'ibintu biremereje imyaka itanu uburana ukuri kuzi ariko abantu batashaka kukumva apisi ku myaka yanjye nk'umwana wenda sindi ndi umwana mu myaka, ariko wenda hari aho umuntu aba atangiye gukora, ariko ugasanga winjiye mu manza ukiri mutoya bitagakwiriye, atari ayandi mashuti wakoze, atari ibindi, atari ikindi kibazo wakoze, ahubwo ari abantu cyangwa abantu runaka batifuza ukuri cyangwa batakwifuza. Umva ko ikintu cyamuruhukije ni ukumva umwana we imanza yagiyemo azivuyemo amahoro, dore ko nama ntabwo yamwifuzaga yuko njya mu manza nk'umubyeyi, ntabwo yifuzaga yuko njya kubona kano kababaro kandi yakomeje kumprotectinga nk'umubyeyi kugira ngo ariko tubiganiraho bifata umwanya turabyenana mubwira ko rwose ngiye gutangira urugendo rwanjye n'urubanza, nanjye tuzakuba hafi nk'umwana wanjye w'imfura kandi hamwe n'imana izatuganiriza. Aho ngaho niyo mpamvu bumvise yiruhukije kuko byari biremereye.
Hanyuma yive urukiko rwamaze kwemeza ko uri umwana wa Inosa, Gusenga Inosa, kandi muri iki kiganiro watubwiye ko mbere yuko utangira cyangwa se ujya mu nkiko hari imitungo yanyu myinshi yari imaze kugurishwa. Ese waba uteganya kujya mu nkiko kugira ngo iyo mitungo yagurishijwe muyisubirane?
Kuri ubu ngubu umwihariko nyuma y'iyo myanzuro y'urukiko rw'ikirenga ndasaba inzego z'ibanze zirebe n'ikindi cyemezo cy'urukiko, zirebe n'ikindi cyemezo cyanjye ko zafasha zigashyira mu bikorwa iby'imyanzuro y'urukiko. Bivuga numva ko ngo nakwiye kugira uburenganzira ku mitungo ya data kuko abayifite sibo bandi bose bo bazungura ba data, kandi nubwo batananyifuzaga ariko numva ko inzego za leta zizamfasha, ndabyizeye ko zabafasha gushyira mu myanzuro y'urukiko rw'ikirenga.
Urakoze cyane. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, turi kumwe na Yves Tuyishimire. Uyu rukiko rukaba rwaremeje ko azungura se wishwe muri Jenoside nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo ashinja kwikubira imitungo ya se. Abavandimwe be bari baramwihakanye bavuga ko uyu mwana nta sano afitanye na nyakwigendera se. Ive, mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, nk'amasomo wakuye muri uru rugendo wasangiza abumva Ijwi rya Amerika cyangwa se n'abandi bashobora kuba bahuje ibibazo nawe ni nka yayo?
Ubwo ya mbere nakuyemo ni ukwigikira n'umuntu, cya kabiri ni uguharanira ukuri udacika intege, cya gatatu ni ukubaka ukwiye guharanira umurage w'umubyeyi wawe, kandi irindi somo numva nakuyemo ni ukugira ubumuntu. Wenda njyewe nshobora kuba nibwira ko mbufite ko yarushijeho kumva yuko ngomba kugira ubumuntu burushijeho. Ikindi numva kandi gukora mbere ku musozo ntabwo nawe gushimira inzego zose zamfashije, iz'ubutabera z'abacikacumu batureberera n'imiryango iturengeye inyungu zacu, ko navuga
yaba yusenereje kuba yakoze ubuvugizi akabasha gukorwa aden ku muri wa data byari bigoranye kongera gufungura imva ndashimira ubutabera bwose naciyemo kuva mu mibanze kugera mu ngezacyaha kugera muri izo zitwaga fed icyo kizezi kiriho ko nageze naho naho nshamo icyo gihe ariho naho bagiye gushakira ko imva ariho bamufungira cyangwa ubuzima bwe bwarangiraho bashima ko bose bamashe kumeza ubutabera bw'u Rwanda bashimira kandi shima cyane cyane n'umuryango wanjye mama wambaye hasi kuko ubwo ntabwo bigeze banyakana bamaye urukundo burafite ubwo bumuntu
ubwo u Rwanda ruzaba rwibuka ku nshuro ya 2026 jenoside yakorewe abatutsi ese icyo gihe ni wowe uzategura imihango yo kwibuka so
ibyo byifuza kandi nakubizanagenda numva ko nange numva nzibuka data mu buryo nifuza numva ko amagana muri izi abantu bose bandi bamwe umusozi bandi bamwe mu isukuru bandi ba n'umugenzi numva ko aho data nawe ashobora kwishimira icyo gihugu aho ngeze ndwanira ishema ndwanira kutazina kwe numva ko 2020 nange nzibuka n'abandi bantu nzibuka n'abandi bana hatugiye cyo kwibuka data
aho so ari n'iki wamubwira
biragoranye ariko izamu namubwira ndamushima ko yabaye ishyira yanjye ndamushima ko mu gihe yari akiriho atabicwa yabaye umubyeyi nyawe akaba umugabo mu butumwa bukinjira bumva yari umugabo urwanya ukuri nawe kandi uharanira kubaho neza nk'uko urangiye giharanira cyo namubwira cyo n'igitsimbabaje abavukanye be nabo yigeze nsigira ntabwo yigeze abansigira kuko nawe nabonye gusa nemera ko nawe aho ari yishimiye urwego ndiho kandi yishimiye nabyo n'ibyemezo byose kandi namukunda nubwo nabashije kumubona nk'uko bikwiriye
Yves tuyishimire ndagushimiye cyane kubw'ubutwari bwawe no kwihangana niyo nkuru y'icyizere usangije abakunzi b'ijwi rya Amerika kwifuriza amahoro n'amahirwe kandi wakoze cyane arakoze Yves tuyishimire nshimire namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire engineer Peter Handley wadufashije kucyegeranya na Fatuma Alimasi Kalala warukiyoboye muri studio ya Karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Ed Rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu Ugukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu Ugutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu yaratanze jambo abarundi turi ruhutse mugushikiriza icyo tubona chachu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo chachu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo chachu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo chachu Ifisaba bakozi bakarolero bakarolero batanga.